Obulumi bwomabi Namaziga genyinige wakabirangeyo Kano kahimba komami Obulumi bwomabi Namaziga genyinige wakabirangeyo
Miezi mwenda mama oli mu lubuto omusamba Akuzalidde mu bulumi nnyone era stiru wasigala okaba Tunuulira bimekaba mama byebeeresa mu bulamu Okutindiga engenda empanvu okunywa eddagala mu kasana Bulwadde n'abonaabona sirikawo ng'afuuse sirikawo N'atakumba na kutulu Ng'alina n'okuzuukuka okukyusiza ebikunta buli kiro Olutalo lw'abamama eri abananga kubeera kutuuyana Bugumiikiriza na kwerekereza Anti ye gy'oli buli kiseera alina kunoonya kikusesa Ne bwe muba mwasuza enjala Mama yakera okubayiza ekyokulya
Kano kahimba ko mami Olw'obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo Kano kahimba ko mami Olw'obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo
Mom, too much pain, nyabonze sirina bwenyinza kubinyumya buli lwe ndowooza bye wayitamu amaziga ne ganfukumuka Zanya kulesawo obulamu bw'ensi buno obunyuma okukamala mu mikwano n'okyayibwa ne bye wali obala ne bikoma ng'oli ku nzi olabirira mu bulamu omutali nsimbi naye gwe mama n'ovumirira Mama gye ndi oli muzira ne bwe nfuna ebizibu nkukaabira naye gwe tokowangako kumpuliriza Ndikusasula ntya nnyabo gwe yakwatanga mu minyira ebiddagala ebikawa ne weekatankira Tulo tulo mama teyakugwanga ku mimwa Nakulabanga ku mavivi buli kiro nnyabo ng'otusabira Tewalina kingi ne mama wasobola okutuwanirira Wagumira bingi nga njavula Tengerere paka bwe natambula Bwe nkuze kati mama bwe nkiraba Nti oli musana ogusana okwakira ensi eyakira eddala
Kano kahimba ko mami Obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo Kano kahimba ko mami Obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo Kano kahimba ko mami Obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo Kano kahimba ko mami Obulumi bwomami Namaziga genyinige wakabirangeyo